Entertainment.
DJ Joakim the Cooker.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah,
the hits keep coming.
You're my number one.
Okay,
number
okay.
One.
Toka shetwani nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi moyo umekunja njita kumisi jamani ngumu safari lifanya njia ni ushukie ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe mkajiveka mashati nikajiona minomie kweli mbaya halisi na wema hakosie. Nisame
Blue Max Entertainment DJs.
Nisame
DJ Joe Kim.
Nisame
Jozi dibwi dibwi na changanyiki wana vilio sishikiki Niko magharibi liza mapoju wewe upo mashariki Zawadi vipochi vijuisi vipipi na zimisi chokoleti Nimekomadia nilivyo nyongea ubazako sizipati Tabibu kunikomesha umepata toto la kitanga sababu Umeichoka jeuri yangu ya kipemba lile gumu. Limeniisha kabisa baby halinanga aibu. Wananicheka wajinga rudi na kuhumu. Safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie. Nisame
Baby your turn.
Nisame
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. No, imagine your smile. Dolina ni fana. Leve seca moyo.
Boy, wapoteze Nikupesu kari, jinumile Kachumba kachori, jinogeze Hey, baba, inugile
Nobody loves me like you do. Love you like I do.
Like you do.
Love me like you do.
Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody, girl, love me like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no,
love
no,
me like
yeah.
You do. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I done said yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me baby, baby. Physically, mentally, I gotta do your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my top of my cake. My baby, girl.
Yeah.
Nobody
Kapita, miki guna ushafika, ina gani ujenita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Ya fira mina musa, vingi. Ikila natuka ma, naniita. Nafumba macho, navuta shuka, naona napumbazika. Unishika ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we.
Wana pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana pale tulipokutana na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Best in splitting exclusive mixes. We are Blue Max Entertainment.
Get this mix and more on
www.hearthis.artforge/djjokim. Washushuke wanyamaze, nikinunga nibembeleze. Usini bebe nipulize.
Watume washituke, roho zao ziwaume.
Mini pike ule chote, unenebe upendeze.
The Conqueror.
kimara. Unipeleka peleka mpaka mwisho ashuki. Ashuki kiungo imara. Unipenyeka penyeka kwa yangu mashuti. Mashuti oh, oh. Kaniweka darasani kunifundisha vizuri. Mengi haya julikani ataka kuya kahiri. Kanichore ya ramani kopale nyingi siri. Yekundu nje na nani rangi ya kizingi furi.
Kupendwa
kupendwa
jamani ra.
Kwa biringe na kuzikiri linoge. Abadan, abadan. Vineno vya kisirani kafumwa na mwafulani. Weupe mara kijani inawahusu nini? Vipimo visomizani kutwa kwenu midomoni. Tumewaka vichwani mtumeze kwini.
Dege asili ya kuge kufugwa wezekani. Misili ya kifuruga kaumpi wa kutamani. Atena tafuta boga jepo tamali bandani. Endetezi sina woga atarengi kamani.
Kupenda
Joakim the Conqueror, Blue Max Entertainment.
Get this mix and more on www.hearthis.art/DJ Joakim.
Okay.
Te quiero, te quiero. Ya le yo me amo. Ujazo a penzi kwa beru.
Mwenza ko migulo chekele. Wanali na ugulia kwa nje puerere. Utakula jengele. Kinyama kurumagia ankuchumia tembele. Na bila huruma unanichuza. Mambo unayabaruza. Mi mtoto unanikuza. We haya.
Unanicheza zia kwa ito. Okoro wa ito. You da give me banana. Your life is tanana. Nacheza kwa ito. Okoro wa ito.
My baby tuacheze shana. Hey. Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che che che. Rumba che. Zinatoka che che. Tukigusana gusana.
Unapendaga chocolate. Ma vanilla nila. Tam tam sweetie. Ikichenga karocha mila. Kole sauti watupai. Kupali pambe moto kama mafuta kwa karangi. Okay. Na uliva katoto rito to. Leo mpaka koko riko ko. Kito ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa tandiko ko. Koni koko mama tanyewa. Nikumeshe. Ya leo kiboko. Nikumeshe. Imeziti utamu. Nikumeshe. She she. Asa kukwacha we. Nende kwa mwengine. Do the thing now. Chisi tuwa chese shana.
Tunashikana shikana. Tunacheze shana. Che che che.
J-O-E-K-Y-M. DJ Joakim the Conqueror.
Ingekuwa na macho ungejionea, moyo hafanyi kificho kiyotea mimi kipini sonacho ngeongea mwili wangu rochorocho na nyongoyea chungu nilichopika wamepakua wenzangu huruma na pukutishwa wamechukua tongangu na kitabu chetu cha mapenzi kurasome chana chana hazisome kitena tenzi zimepoteza mani mpofu moyo wangu ulishinwaona ukuandikwa kwangu liwe nikaba nalitewa kachukwa kisura ana ukwangwa Yekwa uvu, nana ukwarua Yawani moyo wangu, unamumia Langu tatizo, nachuna najimaliza Mina kesha kumuwaza, na wewe seka lake jina jina Basi kwa unyonge na jikaza niache kulia Mana kwake bahati sina sina maumivu Ameipora furaha yangu Amekwenda nayo na zangu mbivu zimeniozea hasara kwangu Yatapita nayo mpofu moyo Kwa kisura, ana ukwangwa Moyo wangu, unahumia Yekwa uvu, ana ukwarua Yawani moyo wangu, unahumia
Moko, marhaba, marhaba habibi Tunda koma mangala kupachua
DJ Joe Kim
Mahaba, mahaba ya nzidi Kindi muchanga cha kuchachua Zamu zaituni Tunda la peponi na lila Gemu ya sakafuni Tunadundisha na kipira Napewa penzi sabuni Inalo ntakasa mavira Unitahani hayuni Mkali watatu bila Upepo wapwani Umenipeleka bara Niongoze usukani Kwenye penzi barabara Wakati wakotamba
Ashua, hey. Ashua, ashua, ashua
Onge baby jishongo ndoe
Ashua, hey. Ashua, ashua, hey. Ashua
Na roza usi wa ume
Ashua Ashua, ashua, ashua
Lo, 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 lo
Ashua, hey. Ashua, ashua, hey. Ashua
Tumachume mafaka shume
Kweli, mambo mazuri hayataki haraka Haraka Kwa dua nimesubiri Nimepewa nilichotaka Nilichotaka Pezi nina linogesha Nampa mchichale Nono vya kunenepesha Zambusa ya nyama tele Kisha na mchanga msha Na mcheze ya segere Mwale kuji nenge musha Ukuna piga kelele Upepo apwani umenipeleka bara Wewe wangu usukani Kwenye penzi barabara Wakati wako tamba
Ashua, ashua, ashua
Onge baby nishongo ndoe
Ashua, ashua, ashua
Na roza uzi wa u
Ashua, ashua, ashua
DJ Jorkin Nekongra
Kipeli chungu changama Nina wewe Hadi milele Komesha wachokozi Uwabaki kututazama Tuwatoe Jashola nywele Nimesikia habari Eti Kuna mtu tuamu wacha.
Na watuma sana.
Ada, kinachotaka sanafsi upasi sabuni. Kwangu siwe na wasi, nisha acha uni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ndiye nyavuni. Sena wasikutishe kwa jumbe zao sakata. Mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahuja ni tashiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi, kutu wanajisumbua. Ufupa kashindwa fizi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitaye mkera nishauli sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu dodo,
nitaye mkera nishauli sake.
Na itawacho
DJ Joakim, the Conqueror, Blue Max DJs.
Bahari na fimbo ya Musa umejigeuza soji. Siwa korola wala vogi, nailo wala kufoji. Etili na kupa kodi.
Oh, leo nikome mwenye kiranga.
Mwenye kiranga
uja nijua vizuri ili timbiri la vanga.
Mwenye kiranga.
Mauza uza, we mwana mauza uza. Si wamekushindwa kwenu, walimwengu tutakufunza. Mauza uza, we mwana mauza uza. Si wamekushindwa kwenu, walimwengu tutakufunza.
Contact 071-416-8671.